yande joyi mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mumin yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow garkidi yeele celol ko Madougou yoɓe nder région Difa. Bonon daji ɗin du fuɗɗi fa himɓe gon umminama. Ɗum du saabi ko gouverneur région Difa waɗi yilarugon nder cekantaraji ɗen. En kalan duni fa hannden dow sigila umminol ɗiɗaɓol himɓe nder région Tilibéri dalila gaɗol baraji kandaji. Yewtere pindulol meɗen hannden waɗan dow ñawseere e sigila joɗɗinaɗo lewru Octobre fuu nder leyɗe duniyaru ganduru diɗde ñawseere. Waɗan jeɗɗire muɓɓerni hannden ko celol ko Madougou yoɓe wenu cadda caka leydi Niger e leydi Nigeria dow kiloji hemre e woygu diyele mum gari fa puɗɗi bonɗe nande himɓe nder ruggaji cakantaraji région Difa. Ɗum du saabi ko himɓe gon ummina. Issa Lamine gouverneur région Difa waɗi yilaru gon gam darode ko waɗoy ton anden kan he gollidoɓe mum. Nani ko wi'i Lawan Boukar gam famtinde himɓe.
Natto ndiyam goruwol ko Madougou ngol waɗi ko hectare uji hemre e capanɗe jeegom ndiyam ñaami ɗum. Woɗi no woodi wuroji misali wuro wiitego CBLT ngo ndiyam ñaami ɗum. O jiidu nimɓe wonɓe yeeso amin ɓe iɓe ɗon koƴƴe gineji maɓɓe e dillude. Gaɗam ɗo ɗo machine poɗo ndiyam o ndiyam ñaami ɗum. Ankayni ɗum hulƴinake sanne. No woodi gure tawaɗe dande ko Madougou ndiyam no haɓɓiri ñamude ɗe kanƴe du. Natton ndiyam ɗam yaawi sanne. Ko hani ni woni gure ɗen paabe ɗe eggine nimɓe pilane to natte goƴƴolde teddengi. Kanƴum woni hunde ko ɓuri suulude min. Awa tirdidin ɗo fillamu wala yeru no jaam en andan ɓe kaaliri fa hande ɓe mbi fay kayri ndiyam no haɓɓiri ñamude ndi ndenne ɓe murti noni adey waɗay fumay.
Gaɗol baraji kandaji nder région Tilibéri waddi ko ci e tawaɗe dow lawol baraji o no ummine. Sigila ɗiɗaɓol umminol himɓe ɓe du ni no hen. Hano no ardiɗo gaɗol baraji o haaliri ɗum kati waɗuno yilaru mu gon mawne yittine de enɗen nder cakantaraji ɗen. O wi'i du fa hannden nder naral kure to himɓe ɓe jata jooɗo to enɗen suɓa. Ɗum goynake du nder leyɗe duniyaru fuu ko watta campani gon heɓo ko watta ñiɓana himɓe nokkuje ɗen. Nani ko Aruna Amadou ardiɗo golle ɗe wi'i Abdoulaye Mamoudou.
To
min gondi seko seko ɗo mum kamwoni egginol nimɓe wuro ɓen farɗom ɗo min keɓi egginde groupe aran on. Kanƴum waɗi ko golle ɗen keɓi fuɗɗede jondu miɗen ɗon cirio egginde nimɓe wuro groupe ɗiɗaɓo on gam kamɓe woni ɓe ndiyam ɗan ñamoyta seni barage kandaji on timmoy. Min keɓi yidude du e nimɓe wuro ɓen dow nokkure toɓe korrete ɗon. Kamɓe koɓe maɓɓe cuɓi nokkure toɓe jarte ɗon. Woɗi du miɗen ɗon koƴa biro kawjiɗo filla moƴƴintinol nokkure nde. Min koƴa ndu fa hande campagne leydi jarandi gon kakkeloytoɗo e golleji e ginol maɓɓe ngol. Min gaɗi sigila gom hawtade e nimɓe wuro ɓen to saɗormaji fuu heɓe far e ginol nimɓe ngol.
Hande hawrine ɗiɗoɓere leyɗe Afrique dow duruydidde saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gaddante himɓe fuɗɗa ton enɗan Accra gallure Ghana. Caka balɗe tati ɗum duruwan ɗum laaɓina tittinkinaku leyɗe ɗe dow durugo e heɓude mosolaji saɗormaji ɗi. Hanono Viva Afrique internet kokkol habaru leydi Sénégal gon haaliri ɗum. Nder hawrine nde ɗum ni pelle jinganoje himɓe cingaɗe rawani ɗen enɗan fa kalfina golle gon sembe mumen no ɓeyde. To joomen ande mawɗe garan to hawrine nde kolla no tokkire ko durugo waɗa sembe. Pelle jinganoje himɓe leydi ko watta pelle ujunaji ɗiɗi keɗa to hawrine Accra de. Filla gartirol hakkillo fukkingo e filla jonde himɓe nder cakantaraji région Difa Tilibéri tawa e maraɗi dalila kippitakiji ɗi golle hirñere ɗi bonɗe gonno gaɗa nder cakantaraji ɗen. Ɗum du waddi ko fedde leyɗe duniyaru hawjine filla feroɓe no tefa to ɗu e sigili hawrine gon sappo e goo lewru Octobre hitandu ujunaɗiɗi sappo e jeenayi ton maraɗi. Gam keɓol ɓeydari se kettinoɗen ko Nafisa Adamu Sirfo waddani en. Soumana Amadou firtani en ɗum.
Caggal hawri nde ni fedde ley duniya hawjine filla ko darto feroyɓe ɓe mbi nder région mo maradi ko watto himɓe ujunere e keme ɗiɗo e capanɗe jeego e nayyo jeyaɓe leydi Nigeria ka en goni ko ngar naati e ley gure capanɗe nayyi e nayyi ɓe Niger dukonna hewɓe gaɗi ya wartaji e nder commune mo Gabi on enɗa. Ɗum dukonna ko waddi ɗum ni woni kippitanɗe kañum e torraji ko himɓe gongon no gaɗanaɓe e nder nokkuje maɓɓe. ga heɓande wunde mosolo ko yaawi waɗi ko fedde leyɗe duniya hawjinde filla ko darto fereɓe maɓɓiti nokkure wawde jogani himɓe kemenayo e capanɗe joyo nder guidar rumji fa ha nder région mo maradi on nder région mo tawani ko watto himɓe ujunaji nogayo ƴuwewe agado kañu asa gay gay kayde kono jottake ɗon région mo tilabe allah e maɓɓugol nokkuje to fereɓe joɗino nder leydi mali ɗoya duminaɓe e nogayi e himɓeje hewɓe garan joɗaɗo ɗon en dan région mo difa du waɗi koto cuuɗi ujunere ko ñiɓa gam batte ɓenɗon fereɓe nder commune mo difa chetti mari kabe lewa kañum e guinguimi
ɓiɓɓe leydi niger ko watta ɓiɓɓe leydi hemre e lasoy tato e jeegom fedde leyɗe duniyaro hawjini filla ummotoɓe leyɗe mum en no jaaha leyɗe tubakoɓe ƴuudi leydi algérie wartirɗo nder leydi niger hano no ɗerol fedde de haaliri ɗum sappo e joyi lewru octobre tan duuɓi ujunaɗiɗe sappo e jeenayi dow heere maɓɓe du fuunide en daari sappo e jeetato ɓen fuu no cukaɓe e rewɓe rafi cellal du ni waɗi ko himɓeɓe gartira arano majjum du ni ko fedde de no ƴuuda ɓiɓɓe leydi niger gomnati leydi niger e gomnati leydi algérie nangani fedde de ko himɓeɓe gartira wuuro barbara rijik ardiɗo golle fedde de ɗo nder leydi niger wi'i ko sigila o ni no wooɗi sanne dow laabi uminol himɓe no wartira wuuro hitande muɓɓere ni ko ardiɓe hawju commune agres mbi'i ko jon en motojo e ɓorno ko fune moto jon en loroji du kaɓɓa ɓogir denako mumen hanono islam mum algamis awjiɗo filla golle mairie o andan haalirani ɗum andinore de walano ɗo tene sanne gam ɗuɗal himɓe anda nafakaji ɓornaki e kaɓɓol kulle ɗe nani ko wi'i karim anise gam famtinde himɓe
d'une manière générale on constate
se ƴeewama andinore waɗande e wiide nimɓe kippo kaska e kaɓɓa totol loore ngol wala no ɗowtane policiji dartoɗi dow laabi ɗin no kan e golle mum dey no woodi ko woni no haɗa ɗum bako horeɓe ardiɓe ɓen koƴƴi laabi fuu kanduɗi no woodi nimɓe wowtuɓe kippagol kaska e kaɓɓol totol loore ɓe amma du no woodi nimɓe saliɓe ɓe anda nafakka tawaɗo nder kippagol kaska on e kaɓɓol totol loore koƴan laabi fuu kanuɗi ko attatawe nimɓe ɗowtanake laawol ngol hawtade e hooreɓe polisiji ɓen kamɓe polisiji dartoɗi dow laabi ɗin min durwan du jomɓe mooteje e looreji ɗin ɗowtano laabi ɗin
cukaɓe ummatore leydi niger e filla moɓol are leydi gam hollude ɓi leydaku ɗum woni sembe yilaru firta ko e du fedde jinganore fedde sukaɓe ummatore jinganore jande e ɓurnan lobbere fuɗɗi subaka o nder huɓere ñame yilaru duɗu ni waɗoyte nder kuɓeje joyi nder huɓere ñame denden nani ko ibun isa abdoulmajid ardiɗo fedde de wi'iru keto abdourahmane gam famtinde himɓe
en tant que jeune nous sommes décidés vraiment
min aadake wadde tindinol heɓa sukaɓe ummatore paama na fakka tawaɗo nder hollude ɓi leydako muɗum gam hande leydi niger dallina kinana do sukaɓe ummatore ɓe jaago ndenne illu hande mi ummoto min daro no hani du nimɓe bayle jikkuji mumen yilaru tindinol ngol balɗe joyi i watta le bangeji joyi woni ko ɗum watte min kisaka min daari bangeji ɓurɗe tampude ɗe gollal hirñere e rafi laatade ɓi leydako watte ley mum ñande fuuɗe no bangeere peyiba ko arteji gaɗa ndiyam e bukkoji non bangeere du fuu min gattom fedde ummatore tomin ekkintitta sukaɓe ummatore caggal yilaru amin darotoɓe do inde amin
quartier respectif
dalila joɗɗinol sappo e ɗiɗi lewru octobre fuu nder leyɗe duniyaru hano batu ñaloma ittaɗo gam silmaji leydi afrique ramatou keita gaɗo silma ɓi leydi niger e bandiraɓe mum ɓe fepasi fedde jinganore waɗoɓe silma leyɗe afrique sappo e goho lewru octobre hitan duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayi gaɗi hawrine mumen gon ton centre franco jean rouche to ɗum waɗi joɗa ha leyde firtude ko e himɓe dow silmaji ɗi chek omar siseko mo leydi mali wi'i ko ñaloma o ni no lawol findinde waɗoɓe silma leydi afrique e leydi niger no nani ko o wi'i mariama kenda gam famtinde himɓe
notre objectif souhaité par
gikki amin ko ramatou keita muyiɗo enda ni wonno silman leydi niger moƴƴintine fa wooɗa neɗɗo fuu no miccito mor ganda golle ko gollinol e filla silmaaji le leyɗe afrique yannange ma mbiyande kolade afrique fuuda heydi non noon leydi niger ɗo endan eɗen andi no woodi du kondan moustapha alassane kandu kondan gollino ley silma arandejo gaɗanoɗo o e lurduɗi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeego e hitane ujunere e keme jeenayi e capanɗe joyyi e jeenayi kanko hoore makko waɗi silman makko non noon du kondan o gollidino e silman kanko e sambene ousmane nonni fande e moustapha diop ɓe gollidino e dow filla ko darto waɗugol silman goto mali e niger kan hawri waɗi ɗum fuu haɗayi silman leydi niger o heppi yaade yeeso
mais tout cela n'a pas permis vraiment donc d'assurer une continuité donc de ce cinéma là
diifa do radio alternative
lamba chapan e jenay toɓɓere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenay toɓɓere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenay fm
studio kalangu
sigila kingado der leede duniyaru lewru october fu ganduru didde nyaw sere do der leedi niger no hen kando kay fa hande en daari hitane duubi ujunaaji de sappo e jeetati ko watta himbe heebe ujunaaji jeetato nangube nyaw sere lima do der leedi niger hanono ardi do fedde sos cancer haliri dum docteur dille ismo ha wi'i ko nyaw sere endu e nyaw sere rimoru kayen buri duudude der nyawuji sere di andam fu ganda en daari ni fa hande no haliri dum do himbe hemre nangube fu la soji nayo e sappo ben fu galanu kisa maydi nani ko wi mariama kenda gam famtinde himbe
nyaw sere ko nangata demurgol kanjum e ennu buri dudde de leddi niger do yere docteur dille ismo ha haliri wakati leru octobre itanadu fi sere on
en 2018 il a été
hitane duubi ujunaje didi sappo e jeetati himbe ujunaje jeetato e keme jeego on chappan e jeedidi inay kan en giira nyaw sere ko buri ujunaje jeddo fumayi ko watta ujune e keme joyo be fu nyaw sere enno nangido dondu konda no daara rewbe worbe fu no wajibi hanne de enda gollirde lobbe hebe gan cewde yita nyaw gum e sawrude nyawdo ondu
traitement de ce cancer
denno nahani ummintine golleji loktorore sawrore nyaw sere de
le centre de radiothérapie je le dis
ko loktorore de kay mi hali dum illi hana he jewol nyawgu wadataake law sayotto to jomu yidi safare lato du sere ko ennu na ko dimirgol do hemre chapan e jenay boy fu sawrede woni ko yidi denne du sayare leede rebe gonno do fa idal kurdi may ko wala sene wala passeport wawata yare togon fa sawre ko hani ni sawru golgol wade der leedi men Niger do
dans les plus brefs délais
le bitati ko ministre ko juudo cellal yi do fille loktorore denya witteke
je vous avais bien dit
min ka illude mi watta no gikki imajju gam nyaw sere gu goto fu jarte do leede fa sawre no yoba e milioji sappo jeego yaade no gay denne dun do no wodi himbe latibe wombe heba nyamre sani no wodi hebobe nyamre no honta haaje mu be he to bibbe leedi hebata koydi dum ka woni sawrede le leedi mubbe
milioji sappo jo yagu milioji sappo jeego ni duudi senena
vous savez combien on fait la radio
to anni foti sere on sawrete france to buri huttide ero ujunaaje jeedidi keme joy denna to yarama leede laara buube no wada choyne
pour une seule patiente
eroji ujunaaje jeedidi keme joy urta milioji nay
voilà vous voyez
urtano tawedu ton wada milioji sappo jeego ero kandu buri masiniji lobbi emi wada noddangal yaago e himbe garta hakkiloji mubbe emi golla ko mojjinto gurnam bibbe adamaabe do majjum kunimi ko jumi golle
et je le ferai quoi qu'il arrive
bandiraabe tinibe habaruji studio kala ngudo yewtere meden pindilo handen do nyaw sere e sigile joddinaado lewru october fu gandurbe didde nyaw sere gu kokkol habaruji meden timmata amma ko min dilla miden miccintina ko batu jooda kalen mo studio kala ngu handen wadan do sigila wurnude nokkuje batude do der leedi niger alasan kuzi mohammed adato batugo
studio kala ngu
ñande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi e men
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger